Ekiralanze sigenda tekwetuganya Kyemanyi ebizibu byo tebikoma Kyenyina okola kimu kusanyukanga Laba oli wanzoka tona kubwa kabanga Zine kyalisewo obuzeera butubamba Vamuna kusituka wekyakalirenga Ne mukama obulamu tumwe basenga
Let me enjoy more of my money. Send me that sweet to my baby.